Remember where you come from. Sound your music plumbers.co.
I'm not your engineer. That's what I told the agenda. They don't know how to greet. Then they just say, I want some money. Questions. Nobody ever will solve. Ushuru pia mwafyarwa na lo imwafye kwa mpoza mano. But the baby I said I want. You said you are on your PC. Na inevo nakanya. They say if I put money I lost my PC. Baru pia mula chena mwaku puna mwaku vetu puwa mpaka mwami anga na baya. Chiga mwase njodu pia mwamu mutu kapu mwamu mushafya maya. Bano pacharo ni hiti ankute. Noti ungo funo kutase anjako. Mvela veneni na ya kapamene ana tumafoni ati.
Remember where you come from, Zambian Music Publish.co.
Ask your baby.